fire in me that it don't die. Mautoli malengane bazokuzonda. Lamalanga impilo trendy yakosta. Funa ukuvuka ekuseni ngithole nge-lobster. Owamanjanga afuna ukuya konka. Wana pull up on emgqoki thubisela costa. Ngisempeni ngiyisoja. Mele ubere leven tata wise bazokukhohlwa.
If you lose it all, you'll be the worst case. If I fail today, I'ma try again the next day.
Talking to God, I wonder he can hear me. Mina ngisebenza kanzima for my family. Ngezwa bathi izinto zishintshi. Zobambelela till I'm 6 feet.
I'm trying to see brighter days. Funa imali cause I fail. I hope I'm not too late. Iminyanga yosivuleke.
I pray this fire in me that it don't die. Mautoli malengane bazokuzonda. Lamalanga impilo trendy yakosta. Funa ukuvuka ekuseni ngithole nge-lobster. Owamanjanga afuna ukuya konka. Wana pull up on emgqoki thubisela costa. Ngisempeni ngiyisoja. Mele ube relevant otherwise bazokukhohlwa.
Mele uzibone ngoba akekho ozokusiza. Izinto eziningi empilweni yami ziyangifisha.
Kula maromo ruzwethu kwamagidi. Incwadi zesikolo nazo bezinuka iparafini. Uzosithole next door sibukele usarafini. Wazini ngokusharitive emphakathini.
They tryna play me. Abazi ukuthi ikhasi lami made me. I'm from the trenches. Abazi ukuthi ikhasi lami made me.
I pray this fire in me that it don't die. Mautoli malengane bazokuzonda. Lamalanga impilo trendy yakosta. Funa ukuvuka ekuseni ngithole nge-lobster. Owamanjanga afuna ukuya konka. Wana pull up on emgqoki thubisela costa. Ngisempeni ngiyisoja. Mele ube relevant otherwise bazokukhohlwa.